Climate Studios. Make your dreams come true.
ZLouder.com.
Ladies and gentlemen, the most dangerous vibe is ready to speak. Cause my D, IZBM, Longside I, DJs, aka King G2. Tila usiku wacha patalo, we muna ndisa kamana. Tila usiku wacha, we muna ndisa kamana. Batuni
Monica ipange busy, sana ko winga lisi busy. Bantu ta wae si wade, nakashita taku yae. Gatia kunwa leta vye, gamito pona sena mpela dai. Kwika laka moya lisi vipon, napapene kutina yae.
Nisi kusove sa kwika la pachalo sile sile po.
Elo nisi,
nisi tayobe ya kwika la pachalo na yo ya chepela.
Busiku wacha pachalo, emuna ndisa kamana. Chila busiku uwacha we muna ndisa kamana. Batu nisi,
nisi kusove za kwika la pachalo sile sile po.
Elo nisi,
nisi tayobe ya kwika la pachalo na yo ya chepela po.
Mani D,
Longside I, DJs, aka King G2.
Guys, beat them now, FI Music.
King G on the beat, Nava yo, Chawelewi. Sema wa ishimwe mwaisiyo. Yeah, na one baby.
It's DJ on this one.
Yeah.
DJ Duze, DJ Karu, DJ Lams. Ha, yo Fratu, Fanje. Mane, Asi, DJ Yoyo.
Climax Studios. Make your dreams come true.
Oh, DJ Yoyo on the beat.
Exclusive to ZLouder.com.